your diamond. Smart, yuko bomba, mwana kwetu. Kanivuta shati, natuka bonga, mambo yetu. Ni mwimbie, ajisifie, ni mchumbie, awatambie. Nikitaka chochote, yeye ajali ananipa kwa wakati.
Paka kesho.
Una thamani ya bomu, eti wao wakuwinda kwa manati.
Piche kesho.
Without you,
without you,
no LD. The love is
you and me.
Without you,
without you,
no LD. The love is siku chache dunia itujue. Ligi yetu kubwa, wakibashiri aibu iwarudie. Siku zote niliamini dhambi kukata tamaa. Nikarusha kete bila chambi, nikakuvuna. Nikitaka chochote, yeye ajali ananipa kwa wakati.
Paka kesho.
Una thamani ya bomu, eti wao wakuwinda kwa manati.
Piche kesho.
Without you,
without you,
no LD. The love is
you and me.
Without you,
without you,
no LD. The love is
you and me.